chapa livo.
Bambi, o chagazo, 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 Bambi, o chagazo.
Mina ngikhoste, mina kuzeke futhi nenkanga zomfake line. Ungangilokothi uphume line. Yamadoda siqede entabeni futhi nengane ngifuna nga 3. Mina ngisasheli zivele zengiyo. Hleza ngisempeni futhi le bit ngifaka nenqini. Vele zongithinta ngamcishi phethe nenkabi and I never miss. Intombi imhlophe ubisi futhi nayo mayibheda ngayishiya. Unodingiswayo ngiphethe umkhonto uyazi ngifuna izamba yenkabondo.
Bambi, ushagazo, 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 Bambi, Bambi, ushagazo, 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 Bambi